Alamogeta kwenye sand, namaya kiti shamba kwenye sand, namaya kiti. Shukurani shukushu Baba. Kuma Mombasa mpaka Lodwar, eh? Ula ngoma. Shauri ya Wailo.